Downloadani tikumvera nyimbo zava mwamba pa malawiwanga.com.
Major vision again, again. AOK flow, kize.
Sampi
again. Umango nyosana, umango dusana. Choti uzi wewe, jieksi si udani. Choti uzi wewe, jieksi si udani. Kumango hetana, umango nyosana. Choti uzi wewe, jieksi si udani. Choti uzi wewe, jieksi si udani.
Choromutsiwe mame GX si udani. When I greeting you sometimes sita ziyankani. Do you think maybe penalty maso ankani? Bano ndili ninkazi ndendi ngafune chani. You think ndinata ya mwahi? Ndinakuta isantawi. Tie ine ndinagwila muna gwidwa ndevuro nchani. Surumu peke surumu dani it's just more. Ndi matziwa muma yesa ngadi ngukufunani. Goma yeleyo ya unami. Mami ndinapesa kanyuwani. Wasi ine siwa gulu gudi muzindi balalisa. Like in Malawi one mzima ni nyasa. You think I want it back? No, pastor my ziwa. If you know yourself, you know who we are. Cause I never love again and this is for sure. It's just only Monday GX si zigo si udani.
Umango nyosana, umango dusana. Choti uzi wewe, GX si udani. Choti uzi wewe, GX si udani. Kumango hetana, kumango nyosana. Choti uzi wewe, GX si udani. Choti uzi wewe, GX si udani.
Zimandi kuza ntuodi ya mavana. Ifegu ya migila wawa makala na mixi. Kahobu wa wawoka zamala na bama vero. Uzago vatu wa jana dana wina. Waiga logo wina, wampanga blogo wina. Kauna nzaga mapuweka nzaji logo. Antuda masiana simunga kaleo yamba. Sizode muga tesa mzide lela ngadi mlamba. Zanu yogu mugumba sofoga kumugamba. Mazisai wala kwa wanao malodo sangamba. Musai wale gudi mumachula na bebe. Ngadi jigodi chafuta chinzake jibebe. Dimako kumaimbilana, ntawiga bezega kumaendelana. Pastedasi kumaigana, ubwino wake kwa hena kumazanena. Chode muziwe GX si udani. Zinalima ngo sinta basi jifrendi pangani.
Umango nyosana, umango dusana. Choti uziwewe GX si udani. Choti uziwewe GX si udani. Kumango hetana, kumango nyosana. Choti uzi wewe, GX si udani. Choti uzi wewe, GX si udani.
Mami, mami, eh, eh, mami, eh, eh, Tizingo dusana, kumango nyosana. Godi umamva bandi, umamva bandi. Woti wori nae, inendiri nae. Mami, mami, mami,
Umango nyosana, umango dusana. Choti uzi wewe, GX si udani. Choti uzi wewe, GX si udani.
Pamalawiwanga.com.